dowladda Australia ayaa qaaday howlgalkii ugu weynaa taariikhda dalkaasi oo looga hortegayo argagixisada. In ka badan 800 oo ciidamada booliska ah ayaa baadhay guryo ku yaalla magaalooyinka Sydney iyo Brisbane, waxaana lasoo qabqabtay 15 qof oo loo malaynayo inay qorsheynayeen inay gudaha Australia ka geystaan dilal. Faahfaahinta warkaas waxay noo haya Xuseen Barre Aadan oo garabkayga midig fadhiya.
Ra'iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa sheegay in howlgalladan ay daba socdaan kadib markii ay heleen macluumaad tilmaamaya in sarkaal sare oo ka tirsan ururka Daacish uu amar ku bixiyey in dad rayid ah lagu gowraco gudaha Australia. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in qorshaha la maleegayay uu ahaa in dad rayid ah laga afduubo magaalada Sydney kadibna lagu horgowraco calanka Daacish oo laga duubo muuqaal video ah. Waxaana arrintan loo soo qabtay nin lagu magacaabo Cumar Jaan Azari. Madaxa booliska gobolka New South Wales, Andrew Scabioni, ayaa sheegay in howlgalkani uu ahaa mid guuleystay oo dalkana ka dhigay mid ammaan ah.
We have people that are planning to conduct random attacks, and today we've worked together to make sure that that didn't happen. We have in fact disrupted that particular attack.
Waxaan haynaa dad doonayay in howlgallo kala duwan ay fuliyaan. Maantana waxaan wada jir uga wada shaqaynay inaan hubino inaanay arrintaasi dhicin. Waanan ka hortagnay falkaasi. Boolisku waxa ay sii wadi doonaan dadaalkooda. Waxaanu rabnaa in dadkan u sheegno in ay ammaan ku sugan yihiin. Ibrahim Bafo, oo ah saxafi ku sugan dalka Australia, ayaa qaabka uu howlgalkani u dhacay faallo ka bixiyey.
Howlgalkan waxa uu noqonayaa howlgalkii ugu ballaarnaa abid dowladda Australia ay ka fuliso gobollo ka mid ah dalkan sida gobolka New South Wales, caasimadiisa tahay magaalada Sydney, iyo gobolka kale ee Queensland ee caasimadiisa ay tahay magaalada Brisbane. Haddii aan tusaale usoo qaadano kan Sydney ka dhacay maanta, runtii waxaa ka qeyb qaatay 800 oo ka mid ah ciidamada nabadgelyada dalka Australia ee isugu jira heer federaal iyo kuwa gobol, waxaana ay beegsanayeen xaafado kala duwan oo ku yaalla magaalada Sydney. Howlgalkan ka dhacay Sydney waxaa lagu soo qabtay 15 qof ayaa la xiray. Mid ka mid ah dadka la xiray runtii waxa uu ahaa ninka lagu magacaabo Cumar Jaan Azari oo dhalashadiisu ay tahay Afghanistan. Ninkaas ayaana maaragtay howlgalkan ka dambeeyey in markii la dhageystay telefoon sida ay sheegtay dowladdu ama ciidamada poliiska Sydney, in ninka laga soo wacay Syria oo ah ay ka dagaalamaan kooxda Islaamiyiinta, dabadeedna la rabay in halkan howlgal laga fuliyo. Marka dowladdu waxay sheegayaan ninkan Cumar Jaan Azari la qabtay ayaa lala xiriiriyey 15 qofna in uu xiriir la lahaa. Marka guryihii la galay, nasiib wanaag kumaysan jirin guryo Soomaaliya, laakiin inta badan guryaha waxaa la galay dadka kasoo jeeda Middle East ama Bariga Dhexe. Ninkan la qabtay iyo asxaabtiisa inta badan waxaa xiriir loola yeelaa inay lug ku leeyihiin amaba ay xiriir la leeyihiin kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama Syria iyo Iraq.
Dhinaca kalena, qaar ka mid a jaaliyadda Muslimiinta ee ku nool dalkaasi ayaa bannaanbax dhigay kaasi oo ay ku diidan yihiin falalka argagixisada iyo beegsiga dadka Muslimiinta ah, sida uu mar kale faahfaahinayo Ibrahim Bafo.
Boqolaal Muslimiin ayaa maanta dibadbaxyo sameeyey iyagoo sheegay Muslimiintu inaysan ahayn dad argagixisa ah, iyagoo ka jawaabaya howlgalkii maanta ciidamada poliiska ay ka fuliyeen. Todobaad ka hor ayaa ra'iisul wasaaraha dalkan Australia Tony Abbott waxa uu ku dhawaaqay in dalka uu ku jiro heegan sare, taas oo baqdin looga qabo in dad degan gobollada dalkan qaarkood inay u baxaan Syria iyo Iraq si ugu dagaalamaan, ama qaarkoodba looga baqayay in halkan ay ka fuliyaan howlo argagixiso.
Dowladda Australia ayaa ka mid ah dalalka caalamka ee ka cabsi qaba in dhalinyarada ku biirtay Daacish ay ku soo laabtaan oo ay weerar ka fuliyaan dalalkii ay ka soo jeedeen.
Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha ila fadhiya ayaa inoo soo koobayay warbixintaas ku saabsan dowladda Australia oo qaaday howlgalkii ugu weynaa taariikhda dalkaasi ee laga hortago argagixiso.